Zedwap.com.
Weezy.
We have a lot of things, but we don't show. You know what I'm saying?
Tulivyo tofauti walivyo, walivyo tofauti ilivyo. Tulivyo tunaishi tulivyo, walivyo hawaishi walivyo. Tumezaliwa swazi mafuliko, mapambano kachazi magubiko. Hela zetu nyeshina kwenye biko na shangaa kileta makasiriko. Kipindi iko, mianga iko, tukua matajiri kama tiko tiko. Sabufa na jiko geto sasa ndipo katukataka fata pesa ilipo. Akili kama Captain Filippo, kwenye ima tukulaza mwandiko. Shout out mamangu kwa ulipo, game bado nalifanya kuwa simple.
Squeezy tukitoka gang gang, gang gang na Vien Vieni Captain is soki Ben 10 Viben 10 waka pembeni Kamchemi kwenye top 10 Nimete wala bila kampeni Kausheni swapi kausemi Eti nikoseni wapi kapsheni Hakika nikichagua kazi ujue stack hela Nikiomba mvujo na umbrella Game imetulia kisela Kicha tulilalia machela Usoni hingos daftari ndio mana tattoo Tulichola kwenye kuta za jela La pinye lele na baba Nelson Mandela
Vile limepitia mengi bana Na magang gang kama tupo sibani Kichwani na black padana Any no standish kama vile flash montana Drag dealers na kibagging alone in the back Macho juu kwenye guzo za wale Zina bembea kumbaf Miso mzawa toka since then Nilifika na fuso like this my people Nimesh na watu walo nivunja moyo Mbaka uka change my bigo Nikikumbuka wanangu kupita tu kwenye peg yangu Ilikuwa ni mzigo Nobody so billy Nibope mando Ili mwamforo Davido Nikasku waka life no catch Ada tuki di mana nilipata kwa kubaka Vele ba kibi no master Natebeda mke wa mtu Lakini sija wai kudakwa Kesi zedi apanya lodi Staki kule koni Mina waza koni Na ukijiche ganya Kisu kwenye body Sema thanks god Mbaka nika change
26 ipo juu ni cheki mgongoni ni meota mbawa Kubwa ni dawa, kino mzawa Awa sanini kama likoti la babu ndo mana wako si chawa Gusa, gusa, kwanza napita kwa pusha Na vuta vuta, chana kondo usiku ni chui ndo mana na ficha makucha Ajui ku rap, wana rap katuni Ani, somi na rap ki rumi, life ki uni Bebe ki baza, nini sabuni Vita vinaendelea, kuna kugush Yeah, yeah, Chafuzi napatokea, hakuna wazush Dani mezaliwa, pipe mejaliwa Flows mebalikiwa, mtani sukataliwa 26
Kwetu watoto wa kiuni ndomana kila mtu anapenda Grande mkapo mistari ni mingo tuzana kila mda anapenga Tulisa boli kijena mdogo isota mamlaka kipenga Wepia fundi sile mala yopo chungi mbao suna chunga ngenga Iku wazi mindo niku mbele nyuma kuna rappers wana kiss yes Taki minuka zada king yes Unaza kukopi baba Pinterest Wapo ambona nipenda na nkige uka nyuma unasema kaka keep chasing Michano mingi na nanipa pesa ndomano unaona keep changing Dripping, drinking, sipping, tripping chume na fly na chip Skipping, nikila chikula chote na kula na mpishi Pochi kama arzi ya kiarabu ina mafta utusema misri Yana tuka nituka na leo kapotea you crop is missing How many days katika wiki utateseka siku saba Usawa zamani ulikuwa msela ndomana ulikuwa unakaba Miji tubaya miraba ni mingi mingapi ya sabu ya chaba Haba na haba ijaza kibank so mdomo wa bure ni branda We out here Kapo School Money Rasta
Shabby Tozy
I'm yours
26 Life
Ho